Olo i ele papo le ngai feita wafeta i fau tutu po Greyhounds. Ole a te pe ina pe whaamate. Talua na pasia se tula fono e le whainga malo i New South Wales ma le ACT e whaasa ina ai tu ungata i fau po o Greyhound Racing e amatatu i le masina o iu lai o le tausanga fau. O tu unga nei e pei o tu unga solofanua e whaia onita alonga mō pe tipetinga. A eseli poti ilunga o le televise e le imamau atu, na whaailo a ini whainga sa wā masoli tu la fono i le tole nginga o ta i fau tutuu. E au fi ai, le whaonga a ina uisi mea ola e whai mamaunu ae olo o feola. O se tasi e iaiana ta i fau tutuu, o Kerry Drynan, ma na ia whai ti oina le malo o se tete i New South Wales, i le whai o le whaai unga, e au noa manifeutanga inga ma i latou, olo o whaalangolango i le ati nae o tu unga ta i fau, mō a latou tupe maua.
I had hoped that that's what was going to occur, that, you know, we would be involved more, that people would come to us and ask us what we thought. You know, unfortunately, we haven't really had anybody defending us all the way through.
O le whaala putuputonga le RSPCA, le Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, na lala mua i le wala au ina ia whaasaina pe whaia se sā i tu unga ta i fau. Na sāu noa Dr. Liz Walker, le whaaululunga le RSPCA Vitoria, ta alosia a e le ta peina le te leo nai ta i fau nei, a e ofo i a inga lātou te tausia mā whawhangaina.
They are the most gentle, calm, loving animals with surprisingly little requirement for a whole lot of exercise. A couple of short walks a day is all they need, and what they really need is a really comfortable couch.
Dr. Liz Walker. Aina whaalia Doreen Drynan, o se tasi e iei anata i fau tutuu, e le e mawhaia le RSPCA, o na mauani ai ngai ave uma iei le whaita wafeta i fau, o lo o tausia, ma whao ngai nei tu ungai le teiminei. Paulei unga o le te leo ta i fau, o le tui whaamate.
How are they going to be able to help people dispose of their dogs like that, find homes for them and things like that? I can't see them doing it. All I can see is the RSPCA take them and they end up getting euthanized.
O lo whinau le RSPCA, mō se sai tu unga ta i fau, e tā o fia ai le atunu u atoa o le teiminei, nā o New South Wales, ma le ACT, ua whaailoa mai le iai o le sā e amatātu i le masino iu lai o le tausanga fōu. Pei tā ia esele tūlanga o le RSPCA le se te teo Vito Ria, na sā noa Dr. Liz Walker, e le o iei se manatu e whaasāina tū ungata i fau i Vito Ria, a e ia whaia ma le manatu i le sāonga le mua nei mea ola. Ia awane iei se teimi, e sā wāina i se te i fau, ina ia sāwa sāwa ai tū unga.
Our policy is not to ban racing. It's definitely not to do that. But what we are saying is that animal welfare has to come first and foremost. And we will work constructively with the industry and hold them to account and make sure that the community's wishes around animal welfare are well and truly addressed. So, in fact, the jury's out in terms of whether or not the greyhound industry in Victoria or elsewhere in the country can deliver on that.
Le whaurulunga po le whaatonu o le RSPCA i Vitoria, Dr. Liz Walker.
Whaafofonga le SPS Samoan, i so se taimi e te whinunga wai. Polo kalame atoa, whaatala noanga, tala fōu, ma tala whaalau tele on demand. Asia se le sbs.com.au/Samoan.
E ele asona mato wāsia siai, ma lo uto olua, ma lo uafa fine, i le vaitafe, le vaite, le lava. Le vaitafe le Mekong Delta i le atunu o Vietnam. O se tasile nei o vaitafe au pitu te lei Asia, e amata mai la vaisaina, e au fiai Vietnam, e au fiai Cambodia, e au fiai nisi o vaenga o saina. O se vaenga o le at Apocalypse Now, na pueina i le Mekong Delta. Na taula le vaa i le maketi o peopea, po le floating market e iei tangata ino nofo i lunga o vaa, o i lātou, ia pe o lātou fale na ele eno nofu ini fale i whanua, male ele ele pe o na tātele. Ia ae o lātou, eno nofu i fale o pe o pea, po o vaa, i lungo le Mekong Delta. Ma o i nā, e yeile maketi, e yeile maketi o pe o pea, e aloa tu yei tangata, Mawhai ia lātou whātau, o le tele lava o loa, po me whātau wina le maketi o peopea, o fuala au aina, tele io le fala, le mango, le whaiota, le vi, le tele ia ma le sasalapa, le tele lava o fuala au aina ia maua i Samoa, ma Far North Queensland, ma le tele o tunu o le tropics. A ye fo ima le maketi o ano manu, i ele ngata i le maketi o peo pea po le floating market. Ia le tele lava o maketi i Vietnam. E mauai, ia e pei o le butcher sa tātou i nei Australia. Ae, ele ngata la i le tele o isi manu e, ano manu e mauai. Ia ae mauai foi, ma le ano tai fau. Wa umana tu wale asi singa le ono o se li poti na ta uai. Ile li poti le pe ona fua mai ye le sale in New South Wales. O se vaenga o li poti na na ta uai o nisi o tai fau mai au se tali yanei na faa o ngā. I tu unga tai fau po Greyhounds. Ua maa tutua po wale toi sawa sawa. Ia pe manu nu a foi wale o toi faa o ngā i nei tu unga nei tu unga tai fau po Greyhound Racing. Ona fatawina le ele maketi o ano manu viena. Inisi o fale inga na o yele matawasi e singa le ele Mekong Delta. O le tele o fale inga na tofua ili tele o kuka mai viena. O te le masalosalo o o pei wa utali tonu lava. E yei se taimi ele o se fasi povi ili ane tonu o le supo. Ia po o se stir fry. I te tele o kuka i ana, i te ana a mai mai e tofo i le mātou a si singa le Mekong Delta. E pe e yei lawala o tari tununga, e yei le taimi. E le o se fasi povi i le ana au mai lungo le ipurea e masalo lawa se a anu se taifau. E mātou te fo i mai mai Vietnam. O mā ua mai Johana, si o awhiwhine o Johana. O mā ua mai Johana. Ia ua le to e aia anu manu o vegetarian.